temu olwembere kwesibieko obato tyambuzo bato tya chusa chuse ndowoza kubanga wansi w'omusalaba wali w'amaanyi agakutula enjegere kati twale dala kiriza nange nti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika. Aleluya. Olwembere kwisibieko obadde otya mbuzi obadde otya kyusa eyebeera ndowooza okimanyi mu musaayi gwa Yesu tulira amaanyi agakyusa embeera batitwale ddala kkiriza nange ti mu linnya lya Yesu byonna biyinzika. Aleluya.
Aleluya Mukama.
Bali kitanda ky'okolako kakkiriza Mukama. Bamusindika mama naguma nagamba wekoma ku Yesu oyo zena sumululwa nawo lwalero twale dala volokoka kuba Yesu wali atume kigambo kyene kiwonye ndwadde zafekiriza ona ona leero. Aleluya Mukama.
Aleluya Mukama.
Bati kitanda ky'okolako kakkiriza Mukama. Sagwa na manya gechiziki za gambe vyokola Nubale wenchi kamisa mbwa Neweri batogo Antigo sivanga na yasiba Era busumulula na yasumulula Chovola vanyimba rente nane ngulumi Zakabaka wafe Yesu mulamu. Hallelujah Mukama.
Hallelujah. Hallelujah chitanga.
Kwa chitanga chokola kukakiriza Mukama.
Sabora vyona vizika.
Chogolokoka yatululwa lero ntyo sobola.
Haleluya chitanga.
Haleluya
chitanga.
Oh oh yatula
lero
mulinyera Yesu
twale chamagero
chamagero. Mama ngatuli na suri sinza. Haleluya Mukama. Kubanga wachaliwe suri.